yewtere sukaaɓe mal fuu.
Julde layyende ɓe kolliti wiide sukaaɓe hewɓe kañen majji ɗo Bamako ɗo kañe ɓadale muɗum. Ɓeɗo sukaaɓe so ɓami fa ɓe majji ɗiɗum goyne leɗɗete mawɗi ɗi le misideji kañe dow radioji e ko nandi e muɗum. Non yoga e cifiɓe le ngallure Bamako nde kollitiri wiide ɓe mbi won goto mo ɓe kocci tawaɗo bangue ɓontowo tundele won neɗɗo goto ƴaɓɓotoɗo kañum anditimo so faami ko o wondi. O jaltuno tan fo heboyo jamare nde. Woɓɓe an toon le radioji privé ngaji ɗo Bamako ɗo kabaruji muɗen gattoyte na jahama juɗɗinayama tondu yalla saraɓe muɗan martana ɗum kumpa. Woɓɓe du ɗum halti le beme ande ɗe le Facebook kañe ko nandi e muɗum numéroji juɗɗine toon yalla jumani yiite. Won goto e seediɓe le yimɓele ɓe du wisuko muɗum majjino mo duuɓi jeɗɗi kande o naɓanoto Amiri Dende oto famama ɗo suko iwata o windem mo yiiti ɗum. Andam ɓe kabaru neɗɗo kay kolli tiwide saraɓe sukaɓe jaati gatta kanko fodi tanju gura jangguinowo jande dow dowure o wi arande ni yo sukaɓe jahan jiltoyo ka wattu joni sa ƴeewi ɓeɗo sukaɓe kalisi jaati dartata. O wi naggal liɗatimo ɗi so ɓooyi majja donc yiitude ɗo iwruno. O wi ɓeɗo sukaɓe saraɓe kañen kani haybude ɗum en tinno gonguinaɓe du mbiya fati ɓe jawta booli ɗiɗi na booli tati ɓe birfitoɓe garta. Komin darti fami nodda laamu koɓe wonɓe le leydi ndi ko nayri bangal majjugol sukaɓe le julde layye nde wala fo koɓe jaaɓi jaabade min
yewtere sukaɓe man fu wonno.